Kevida.
Addison.
J-Max.
Empire Squad is in the booth.
ZazuMusicBlog.com.
Sharubaru. Balakuda.
Hey, yo, T-Rex.
Tizio. Come on, there you are. Nkonka. Jampana na maniga wapianga niwe brokers kuni inebo kuya. Na wana mano ya bipa kwa tikaisale. Na nafunyo tumazani mpaka heta aye.
Jampana na maniga wapianga shifoyo kuwa broker kuli nekuyo. Na wana mano ya vika kaisale. Amazale ndia spenda mpaka heta aye.
Jampana na maniga wapianga niwe brokers kuni inebo kuya. Na wana mano ya bipa kwa tikaisale. Na nafunyo tumazani mpaka heta aye.
Jampana na maniga wapianga.
Apankwatesha chifukushi, shiwelele numa shinyanga malushi. Focus, yeka yeka nikalaba mupashi. Changa mukawete kufamu nolo kumoshi. Pandana mabengi bapwete lapwe mikoshi. Lazi pazed pali fula fema pulling down. The more you wake up, the more they pull you down. The more you wake up, the more they pull you down. Under this crazy boy initiated. Making more money, my niggas zetted. Tinga napo na boy, kufukate. Ufukali pa spirit yaka adda.
Jampana na maniga wapianga niwe brokers kuni inebo kuya. Na wana mano ya bipa kwa tikaisale. Na nafunyo tumazani mpaka heta aye.
Jampana na maniga wapianga shifoyo kuwa broker kuli nekuyo. Na wana mano ya vika kaisale. Amazale ndia spenda mpaka heta aye.
Jampana na maniga wapianga niwe brokers kuni inebo kuya. Na wana mano ya bipa kwa tikaisale. Na nafunyo tumazani mpaka heta aye.
Jampana na maniga wapianga shifoyo kuwa broker kuli nekuyo. Na wana mano ya vinga kaisale. Amazale ndia spenda mpaka heta aye.
Shalu palu kumpi ya pama. Ekata sata kwa tika pama. Kulie na bala bala mukako. Apenda stata kwa timoko moko.
Neveta shiashi muka. Tumbi izo kumpia ka.
Gata ukwete wanyela kusosi. Shalu ni timbi na nguta muri sosi.
Jampana na maniga wapianga niwe brokers kuni inebo kuya. Na wana mano ya bipa kwa tikaisale. Na nafunyo tumazani mpaka heta aye.
Jampana na maniga wapianga shifoyo kuwa broker kuli nekuyo. Na wana mano ya vika kaisale. Amazale ndia spenda mpaka heta aye.
Jampana na maniga wapianga niwe brokers kuni inebo kuya. Na wana mano ya bipa kwa tikaisale. Na nafunyo tumazani mpaka heta aye.
Jampana na maniga wapianga shifoyo kuwa broker kuli nekuyo. Na wana mano ya vinga kaisale. Amazale ndia spenda mpaka heta aye.
Kevida, Kevida, J-Max, J-Max. Ninji kutishe tumba na kapopo kama zali. Shifuane fya upuwa mwena kuchipali. Teine ila type nina kuchikali. Bala mekana kulela mpeko mutukali. Wase wali ya zendala mechitundu. Olonji VIP jila ndane chisungu. Taba imono wamano pano kalomo shudu. Tupabi kefya mbola wine shushushu. Tuya kupala pene nga na chuma. Shifuane kunji shivati ndi wachuma. Amin, gata chidivi le tuma. Uupuwa kutia nipano vale kuma.
Yati yandala makumosu wala suma. Ga wapu wala lawanika wala tuma. Tatuwa seka tuwa konke chuma. Mifama hafo pa mwili ya lifuru. Flesh, fly, suwa kili so. Jose ni ntunga, mwena kunsa pate. Wimbo natina iso kupole kamu kemu. Amola pate mane, shifu hapo na femu. Bala, eke chuondo ngoma. Foku, limpia na vika mungoma. Lesari pala munete fishimba kuma hafu. Nine chenda wapu. That's how we're doing it. Empire Squad is in the booth. Ayo, J-Max, I see you. My nigga, DZ, yo. Big shout out to manager Shanu Pali. Ayo, Coffee Mix, I salute you for this one. Mojo boy, nimi mona na mi mona. Ayo, T-Rex, ati shanya po. Shopper light. Now I sing the ones in Abamona. DJ Solai. Ayo, DJ Unique. Now I'm Bila Bami. Now I'm Shan.
ZazuMusicBlog.co.